ZWAP.com.
Futana unapoteza wakati, usijisumbue roho kurushana, akumi sitaki. Na naomba unitue kamizigo kubebana, inatosha basi. Usinijue kuzoeana, ushapoteza nafasi. Nia yako baada kuachana ulidhani mitasota, pole yako mimweza kondo kwanza inanganyota. Toka zako wazo la kurutiana naomba futa, mimweza konishamalizana nawe shaika nota.
Hata simu sinipigie, nyumbani usikaribie, sema labda kama na kitu chako kurudishie, wewe nambie kama maumivu usikie.
Basi nambo sintafute, usinitafute, niko bize, usinitafute. Benzi sintafute, usinitafute, nambo sintafute. Benzi nambo sintafute, usinitafute, niko bize, usinitafute.
Mpenzi tusifike huko na jua umekasirika, kisha jazba la koso tatuja kamilika. Nombo nisame, penzi lindele, nishimi nawe, kifo mauze.
Usinitafute, niko bize, usinitafute, penzi sintafute, usinitafute, nambo sintafute, penzi nambo sintafute, usinitafute, niko bize, usinitafute, 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 penzi niko bize.
ZWAP.com.